wax kula adig ma jira xabiibi kula adig ma jira macaan kula adig ma jira my love kula adig ma jira aad ku dhalatiyo dudi lagu xambaari ma wax kula adig ma jira macaan kula adig ma jira xabiibi kula adig ma jira my love kula adig ma jira.